Magufuli Babala, Joseph Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Bashiru Babala, Majaliwa Babala, Masamia Mamala, CCM Chamala. Kona kwa kona chocho tu chocho, kwa wakubwa paka watoto, Magu anazidi pamba moto, wapinzani matumbo joto. Mechoka eti mnataka lala, wapinzani watatuzidi, wataweza huu muziki. Satuende gisambu gile sambamba, Magu anazidi bamba, tafufua na viwanda, ndege zetu tunapanda. Wataweza kweli kushindana nasi? Hata wakiungana matusi kututukana. Magufuli Babala, Josefu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Mangula Babala, Pole Pole Babala, Masamia Mamala, CCM Chamala.
Ati mselema, ati chaselema, wananchi wamesema tunashinda tena.
Walizani kura msela leko,
tunawakwepa.
Watabaki masono leko,
tunawacheka.
Kwanza kujagati, nikupe mikakati, amelete mwendo kasi, barabara juu na kati.
Shule za kata
ni bure,
sekondari
ni bure,
hospitali
ni bure,
kwa wazee
ni bure.
Sisi tushinda tena, sisi siseme shinda tena, Magu anashinda tena, Magu anashinda tena, Samia anashinda tena, Mama Samia anashinda tena, sisi tushinda tena, sisi siseme shinda tena.
Magufuli Babala, Josefu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala,
Makonda Babalao, Makiembe Babalao, Kigwangala Babalao, CCM Chamalao.
Tuka ukipanda na ile shate na vua,
acha uongo.
Tuka ukipanda na ile bukta na vua,
acha uongo.
Jamani na vua,
acha uongo.
Mama na vua,
acha uongo.
Mwenzenu na vua,
acha uongo. Kuna Basata,
basi napiga yote,
uwezi.
Kuna piga yote,
uwezi.
Magu na piga yote,
uwezi.
Masamia na piga yote,
uwezi.
Wabunge na piga yote,
uwezi.
Madiwani na piga yote,
uwezi.
Wajumbe na piga yote,
uwezi.
Wenye kiti na piga yote,
uwezi.